or your fancy pants nigga, and I wouldn't sell you a tinker stand. Now what you got to say about that?
So say yeah, go panda dwana. Uga connects and psiga panda dwana. So say yeah, go panda mshana. Umalume kumele azame imali mshana. Soze ngeke kuphanda ntwana. Mina ngisaba indlala, ngisaba ikhaza ntwana. Angifuni ingalo yonke, mina ngifuna isandla. Usiphakamisele phezulu, siphi isibandla. Awubheke ngicwebezela kuhle kwempandla. Awubheke ke wena nje uyahle kwebandla. Ngupastor, yimoholi bandla. Izitha zami zangisaba imufandyam. Izinja zami ziningi zigcwala ikwandyam. Nangu mabebezi ufuna ukuhamba nami sikwama mrubi. Ngifuna ukuhamba nami sikwama mubi. Ngifuna ukukoka nami. Soze ngeke uphanda ntwana. Buka khona ekuseni ebusika kuphanda ntwana. Soze ngeke uphanda mshana. Umalume kumele azame imali mshana. Soze ngeke uphanda ntwana. Mina ngisaba indlala, ngisaba ikhaza ntwana. Soze ngeke uphanda ntwana. Buka khona ekuseni ebusika kuphanda ntwana. Abantu abaningi abangazi murazo loyo ngikwazi. Vuke ekuseni ngijonsa ijazi, igcwale kweyami ingxazi. Angithi uyazi, skipa bomawathi. Mase ngigcwele ibhlukwe lami, sengiyofuna isaka lami. Siphithiphithe down, sehla senyuka sifuna lo crown. Manje isikhathi sami lesi senasimile siyahamba. Nami ngilokhu ngimashe nangimile ngisahamba. Kubo ukuthi unginike ibeef or isteki kuyafana. Anginasikhathi sokulala ngibhizi ngiyasifana. Ebhithini ngihlanya ngiqosha amaphepha amasipala. Zinto zami easy, lento ngiyenza easy. Nama ngazi ukuthi ngathathwa bikithi. Ipiti fiti, yenza ngizizwe kithi. Make me wanna make a dope as hit in the city. A150, my city. Gotta make a good impression on it. Soze ngeke uphanda ntwana. Buka khona ekuseni ebusika kuphanda ntwana. Soze ngeke uphanda mshana. Umalume kumele azame imali mshana. Soze ngeke uphanda ntwana. Mina ngisaba indlala, ngisaba ikhaza ntwana. Soze ngeke uphanda ntwana. Buka khona ekuseni ebusika kuphanda ntwana.